Uthando lwami nawe dale ngathi naselunje
Wavele wakhebu muzi
Mina ngangazi mbelu uthi Lolu uthando lwami nawe dale ngathi naselunje
Wavele wakhebu muzi
Wavele wakha Wavele wakha Zavule izinto zami sashada nawe Awu wavele wakana Zavule izinto zami sashada nawe Mina ngangazi impela ukuthi Lolu uthando lwami nawe dali ngathi naselunje
Sunday.